romantic, romantic. Fanta, fantastic. If I think we do reporting, so eligibility. Wapoleza mutima. Nikuma vivi mukwano wojanga kayembe. Wanku visa utida. Lami boiti limiki. Ochakala nyone mama roda. Baby aziba mchikuba kazana kaka. Nikuma vivi mukwano wocha. Koma ombulide. Oba zento nonya. Wano mubikunta jendi. Wali wachiguza wano zala kojendi. Shitty boy baby beat it. Can them feel it. Chimanyo kude kushua, kumyo kunu. Ni wevi nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua, kumyo kunu. Chimanyo kude kushua, kumyo kunu. Ni wevi nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua. Na kuize kujyo na madengwe simba. Nengudeka kuizani. Ndiyo chimanyende vipimo vya weda. Jangongo leko kama zaji. You are romantic, romantic, fun. You are fantastic, yeah. Epati mudu reporting. Do you take a good summer to fune coaching? Go come on, you mirror my body bonsaizi. Labana zana muku waiti, yeah. Maybe na fuga body bonsaizi. Ning, 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 ning. Chimanyo kude kushua, kumyo kunu. Ni baby nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua, kumyo kunu. Chimanyo kude kushua, kumyo kunu. Ni wevi nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua. Ngo wagamo nyumira wapote bozaizi. Laba nazana muku waiti, yeah. Baby nafuka pote bozaizi. Ning, 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 ning. Wano mubikunta jendi. Wali wachiguza wano zala kojendi. Shitty boy baby beat it. Can them feel it. Chimanyo kude kushua, kumyo kunu.